Westheatmusic.com.
Espanol breeze is Zambia. In my life, all I ever want is you. Oh, naikingera. Nina ni kaufela, only you is missing. Kamaraji material, why am I? Inge ya fresh remi, ni musician ni fe. Uma wanda, uma, inge ya ozone. Nigakupa mela fali lundu, nigaku silela ni mwabuse. Inge ya momo ni radi waxi. Please don't break my heart, don't break my heart. I wanna love you till the end. Don't break my heart, don't break my heart. Inge ya rich kid in jabo ii. Nakupa isingi kuwaya waya. Sini ope isi ndondowe, ndondowe inge oneri. Nikamulekela kaliloze nikamulekela kaliloze yakanifapanya ni wena umabona wainzi mwalimango uzibe wala tana umabona wainzi mwalimango uzibe wala tana nikoni kumusia unaloswa nenge tapini mezi makwinyana kofaguni pepe na musali yoniri nitumezi jizi nise kumina haye. Nakuba haye, naishimbe haye, nilio kuyogola haye. Nakuba haye, naishimbe haye, nilio kuyogola.
Hey, Joe Peace, rest in peace, Radical. VCM.
Downloaded from westheatmusic.com.